Mukulwanyisa endwadde ya mukenenya baagala gavumenti yeggwanga Uganda yongere ensimbi n'obuvujjirizi mu kwongera okutaasa eddagaliriya mu kutuusa eddagala eriyambako mu kutangira akawuka ka mukenenya oba omuntu okukwatibwa akawuka ka mukenenya eriyitibwa lenacapavir. Eddagala lino erya lenacapavir liweebwa omuntu yenna, doozi eweebwa omuntu emirundi ebiri era nga buli doozi ateekeddwa okugifuna buli luvannyuma lwa bbanga lya myezi mukaaga era nga liweebwa abantu abo abali mu katwa k'okukwatibwa akawuka ka mukenenya. Abakugu bagamba nti eggwanga Uganda bwe libanga lyakubaako we liwadaawaddako naddala bwe kituuka ku ky'okulwanyisa akawuka ka mukenenya, gavumenti eteekeddwa okwongera ensimbi ennyo ez'amaanyi naddala mu kugula eddagala lino awamu n'okulituusa mu bannayuganda. Uganda yatandikako ne doozi 19,000 naye ng'obwetaavu bwali bwa doozi 37,000. Alipoota ekwata ku mukenenya mu ggwanga Uganda ey'omwaka gwa 2025 yalaga nti abannayuganda abawerera ddala akakadde kamu n'ekitundu be balina akawuka ka mukenenya, nga ku bano emitwalo egiwerera ddala 93 baana ba buwala oba n'abakyala, ate ng'emitwalo egiwerera ddala 57 bo baami awamu n'abalenzi. Abavubuka abali wakati w'emyaka 14 ku myaka 25 abawerera ddala omutwalo gumu mu 14 be balina akawuka bebakwatibwa akawuka ka mukenenya mu bbanga ery'omwaka oguwedde, naye nga kuba n'ebitundu 7 ku buli 10 bawala ate ebitundu 27 ku buli 10 balenzi. Akawuka kano kakendeddeko okutuuka ku mitwalo 37 ku bantu abakafuna buli mwaka okuva ku mitwalo 5,6 ate ng'abantu abawerera ddala 4,000 bebakyazaalibwa n'akawuka kano buli mwaka. America awamu n'ekitongole ki Global Fund awamu ne Galient Sciences baakola eddagala lino bangirira nti baakulituusa mu bantu abawerera ddala obukadde 3 aba balyetaaga nnyo mu mawanga ag'enjawulo. Kyokka omu ku bakungu mu kunoonyereza ku ddagala lino era mu kuvumbula eddagala lino nga Munnayuganda Dr. Flavian Matovu Kiweewa agambye nti kyennyamiza nnyo kubanga abasajja bo bennyini abaali badde basobola okubeera n'obusobozi ate be bakyasinze okwagala okuddukira n'okwettanira eddagala lino olw'abankuseera abatalina busobozi bo ne baviiramu awo ng'ekigotta entula.
Tenga omwami osobola okukozesa condoms, wandizikozesesa kubanga osobola okusala wani kwebaka naye negotebaka naye kusinga omwami oli ali mu bbaala oba ali eri mu factory anyigirizibwa omusajja siyetaga akasente mabe talina ki tasobola kugaana eyogetwagalo yasooka akole ki afunire nakapa ba osinga onasalawo nti nze nsazeewo nvudde mu office ku lunch time funeye wali omuntu ku lunch time nkolege enkola mu Airbnb wesobola waliwo ne preparita on.
Ono era agambye nti newankubadde ng'eddagala lino likyali lya buseere naye era bannasayansi bakkaanyizza awamu n'amakampuni ag'enjawulo agakola eddagala lino okulikendeezako ku bisale byalyo.
Kubanga obwetaavu bungi kati kyebaakola bafuna ebitongole 6 ne basayininga nalo endagaano kuba nti bano bajjamu abagenda kola eddagala erinenakapava nga lirinenakapava yini naye nga tagawa wa Gilead. Ebbeeyi ya Gilead yeri wakuluko kubanga be baalikola okusooka ti balinoonyereza.
Yes, enkulu wa Uganda Joint Medical Clinic Senkuru wa Uganda Joint Clinical Research Center Dr. Cissy Kityomu Tuluza ononga ibeba mukuba nvunanyizibwa kukulondola omu n'okwekebejja endwadde enkambwe alabudde abantu okukomya okwemasagganga eggongole sibe mu akawero yadde ng'eddagala eritangira akawuka kano weriri.
For HIV treatment, we don't use just one drug. What we have evaluated in the trials is a combination of two drugs. These two drugs are also in the process of being manufactured by generic manufacturer.